מסך.
Shuti z'ijwi rya Amerika mwaramutse neza. Uyu munsi ndifuza ku kiganiro dususuruke tugiharira umuco nyarwanda. By'umwihariko turagiharira amazina y'inka n'amahamba. Maze rero ntabatindiye nagira ngo mbazanira abantu nshimira cyane banyemereye uko tuganira Abubakar Hategekimana n'itorero rye. Abubakar Hategekimana azwi cyane ku izina rya Maso. Maso we uraho neza?
Uraho nyakugira Imana.
Niko itorero ryawe ryitwa ngo iki?
Itorero mbarizwa ubundi mu itorero ry'umujyi wa Kigali Indatirwa Abahizi, ariko nkavuka mu itorero bita Inganje. Itorero ry'umujyi wa Kigali nuru nihuriro ry'abahanzi b'abahanga baba baratoranyijwe baturuka mu matorero atandukanye bari mu mutwe w'itorero ry'umujyi wa Kigali Indatirwa Abahizi, ariko ubundi njye mvuka mu itorero Inganje.
Ubu noneho sabo tugiye gutarabana.
Ubu mbarizwa mu itorero ry'umujyi wa Kigali, mfitemo n'inshingano y'umutoza wungirije, ariko ubusanzwe nkaba ndi n'umuhanzi.
Itorero tugiye gutarabana ryitwa ngo iki nyakuri?
Ubu uyu munsi ugiye gutaramana n'umusizi n'abasizi babarizwa mu itorero ry'umujyi wa Kigali Indatirwa Abahizi.
Iryo torero rero tubwira abantu barigize usibye wowe.
Abagize iryo torero ni umutwe munini ugizwe n'imitwe navuga ko ari itatu. Hari umutwe w'intore. Iyo tuvuze intore tuba tuvuze abahungu babyina bakanahamiriza. Iyo tuvuze umutwe w'abakobwa tuba tuvuze abaririmba kandi bakanabyina mu mbyino z'ibihozo. Twavuga rero umutwe w'abaririmbyi, akaba ari abaririmbyi bihariye bashobora kuba babamo n'abakaraza. Ariko uyu mwanya muragirana ikiganiro n'umutwe w'abasizi ku birebana no kuririmba n'amazina y'inka.
Noneho nagira ngo unyemerere duhere ku mazina y'inka.
Ngira ngo mbere yuko duhera ku mazina y'inka, ngira ngo mbanze mbabwire bamwe muri abo bashizi dukorana mu mazina y'inka. Ariko iyo tuvuga abasizi nabo barimo imitwe ibiri. Nkorana n'umusizi witwa Karege Aroni, wenda ubwo niwe mutwe mukuru mu banyungirije, kuko harimo n'abandi abitwa Bahaguma, abitwa Bakavuna. Tukagiramo ariko n'abakobwa baririmba ibyo twita amajuri cyangwa ibisingizo n'ibihozo mu gihe tuvugira inka. Harimo uwitwa Niyo Buhungiro Marie Rose, harimo uwitwa Nyantagore Amajuriene bo bamumenyereye ku izina rya Shashi, akabamo n'uwitwa Ishimwe Leontine bamenyereye ku izina rya Aurore. Hagati aho rero mwarimu mbwiye muti tubanze ku mazina y'inka, wenda ubwo mu Kinyarwanda baravuga ngo umutwe mukuru niwo ubanza.
Yego.
Reka ari njye mperaho kugira ngo nze guha mugenzi wanjye aze gukomerezaho, muraza kumva uko twikirana mu mazina y'inka.
Yego, hanyuma mu gice cya kabiri muraza kutegeza amahamba. Nyiki
ntomu utemeze rukaza n'utabangurirwa n'abanyarukure nibe mu rugo rukenye inyama. Imara gushinga icumu kumare bamari bizumba gahere musozi bayireba marembere ishongo ribateza ishaka kishimirizana mu nziza. Ishengero rikunda kwirami. Ngo nayigaba ni inyarusange narayicaniye ndi rusine, inyarugenye nyicira umukenge. Nayikamiye umwana yaburaye bituma asibira kujya iwawe, nyina mubonye ashaka kunyiziranye n'uwo mushatse nzigoze nyacumi n'abagabo b'abandi. Simaze impare rweshemu, ishema rivana mu rugerero, umutima wahora w'umugo kuzakiza abayitunze. Birapfa kumyugarira amayiwa y'ihangu n'iyo ruganwe yateruwa cyandura urwa makombe zibaza indagano zumva imihigo y'indongozi.
Noneho ni neza.
Zizenda gukorera ingari ndamutsigambira inshongore. Rwamire nijera amanze inshuro narwoheshema muri zo bahita sebuje w'umushozi. Mirindi ya rwuhagirira mbuga. Idatabaruka umuhuri ntikikirwe n'abanyamahame ikaba yarubuza guhumeka, ntibidahumbira iyo rubaye ibandeho ibinega ukabonana icinshuro itagendera kirukara ntibasubize gukagura ngo henge ipfuka niwo mushumba ntibakunze gushyira umwaga ni ko ibuganda batamira ariko batitaye aho rumira. Reka amasaro tendeza mbuga rwa mugabo batenye manzi y'urugero mu nka yitwa Kinigiri byutse nta nkidacyaha mu kuzikubita ntizegura ku mariba, amanywe yari amaze gukomera kavumu bararwiboneye bumvise inka yitwa Ruburamanywa urwani rukongose bamaranira kwiroha ngo bazogurekira intete nanye bagira inama ntimwigira n'inkombe mwokanyagwa mwe. Rikaba taratendeza mbuga rwa mugabo batenye imanza urugero mu nka yitwa Kinigiri. Rikaba taratwabiza iminega inkuba zesa mu mpanzi imparabanyi ziteye mu beza abakobwa bakayikundira icyo ngira imanza yo mu nziza b'ingenzi. Nitaza kukwa ni mkati wa waga wadari kamazi. Kuti huzebo mazi. Ni mwai nziza. Ujira mwondengo. Ilutabura mwisho ni yoza mchia kwa mkani ya jene mnisha amarya mariba mariba barayibonye bayigenda imbere ntihunza abagabo nirugenda imbere rw'abahizi nirutarakimurwa nta bwoba bigera n'amacumu yayisonga zikayikuri cyangwa atayijura akayireba nirwesaho imirimo niyaruka ataniyanze kuramukira ageze ikibuzo barayireba igihe nyarusange barayiririmba yeze mu rya rugara ngo bavuze impundu imparabanye zirayireba dore imparage ntiziharaye dore impundu ntizavugizwe igera mu ruhango rwa ntanyindari igera kigeze na nyagisenyi igeze ku rya nyabarongo impundu zirayigaruka ati mpagaganye bari bakuramukanya mu gitondo barayiremije ati mwishyura imirimo niyakagira yabuze akagira imana
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'Ikinyarwanda amazina y'inka dutaramiwe n'itorero indatirwa bahizi ryo mu mujyi wa Kigali
kaganda ziraririmize kwa Kigali zibuze impunda batazizi bati nizize maze inkotagize amahere zizirambira kuramukanya ati n'inka y'Imana imara agahinda utayitunze akaba umutindo yiririmbye yivuze nabi akaba umutindo utayigenda imere akaba iyiwamye ni imanzi y'imparirwa shema ntirutihunza mu bagabo ni inyamibwa ishaka imbere ni inyama y'amahembe ni icumu ry'amariba irwica n'inyoni niyo karema ziragenda imere y'izina batayizi bati n'inyoni yaririmbye no mu gitaramo ntiyaratamu igitaramo cy'abahizi irwica n'inyoni ntiyakaramuka impanzi yo mu gihe ziratiramo ntibarayitaramiye abatayitaramye bakayigenda imbere dore umuhungu wayiririmbye dore umukobwa umwe arayireba dore umurinzi arayitaka maze abagore barayiririmba utazi kwireba akayigenda imbere ubwo uyibuze nabi ntabwo igicaniro no ku gicaniro akacibwa akaba iciro ry'imigani ntabwo inyabibwa ya rugiririmbye rugira imbere ntayiririmba n'ingomeza kuramukanya n'iyarurinda bose rushaduru biratera izi kagazi zimuririmbye barayati bityo zimuhinga bayireba izabahinga ati ntizikagende bahita ruburana bahita ishanya ry'abahinzi bahita imana y'imana agahinda bahita batayizi barayireba bayirarira n'igitaramo dore umugore ubwo yaratetse yibagirwa iby'ibishimbo nyabibwa irakira kuziramukanya iti n'irwica n'inyoni ni nziza ni nka y'abahinzi ni nka y'abashumba igatunga umwana yaburaye ikaramukira batazigenza ni inyamibwa itagira uko igendera karama no mu batabizi bakayitunga iteka ryose ikaba intambara abatinya ntituzi nk'ubiri nibana na gihana bahise rusasa myugariro iyo niya rwamabuka ikaba gihana ikaba irwusamoto iyo yaserutse abakobwa baserutse ku marembo bahise rusasa amabuye yatanagira amabuye agatutu bikanira kibita impamvu wampaye inka zize amagore amacumu yinde ku rwanda irimo ya rusake zisata icumi nyazimbuye ya rusendekereza nk'uko ikaba inkangura batinya ntituzi nk'ubiri kubana na gihana bayise imata makuzi yayihaye icumu ry'ingabo nkiyange n'ikigende ngo ni umwisi wa nyirina ngiye guhamagaza ingenzi imanza ruhina nkiko zirimo rwirahire isanga riri mu ruzi nkuba zifatira impunzi kundikwe kubana n'imata makuza ntiyankutse rutaganirwa na rutagaranyampunzi icyo giterane cy'amakuba igakunda guhamya indekwe ingabo cyazigize intwari wari rutabura igihe rigeze mu nziza ntibitaruka ntanyike nk'uwe mu mpeta zirukaza ntirutabangurirwa n'ihugu ntirutegwe zirugize mu mazi marize kuramukanya n'iyo rugendo zirugenduru ntiyange kuramukanya mu bahizi barayirambiye ntibagenda barakamiye ntiyataha bararirimbye yanga kuza bavuze impundu bw'irizima bahibye amaza by'abahungu bayiha barabaririmba bayiha abana irishima iravumera bavuze impundu bayizi batirakaza bashoboye umugara twayiharimba abazahizi ntiyitwa kuratiramo akaba yize ngayo rero nyakugira imana amazina y'inka
twakuranwaga
no musizi karegeya ndetse na haguma
nuko murakarama muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turateramana rero n'itorero indatirwa abahizi ryo mu mugi wa Kigali ubu none iki gice cya kabiri iki kiganiro cy'umuziki twahari umuco nyarwanda noneho na mahamba maso we urubuga n'urwanyi
n'amashuri aho rurangwa wa rugeyo uraho karori wa kagibwami yahuye rugero rw'abahindaga zahirimbira wanagira ngo mbabwire ikintera guhanga nkaza guhimbarwa nkaza no kuririmba nagera mu mahamba imbaga igahimbarwa nabuzashangiye soko ndi umuhanga cyangwa ndi umuhungu ahubwo ndi umuhanga umutiziriza nsaba wasomye mfe ntawatsinze imitsindo wanyoye umuhamuro wabonye umuhira umuhura ndabuzi wa mugabo ngo watoze kubana watoze urukundo kuragira ndabizi kugira ndamashe benzi mugira zibumera nkatera abazungu kuzura umugara ubakabazwa cyane n'ukarabera ntibamenye ibyo yakaratera abakobwa b'abanyarwanda akazi kugira amariba basaga amabura nziza nziza niyo kagina nziza niyo kagina kwa rurindira kwa mukanya itunze batayitunze bakaba batindi mwabagabo nicyo kagame kwa rugi nicyo kagame kwa rugi kageni mena karumanzi manzi imparirwa shema nyikundira ingendo itaririmbirwa n'abatinda batayitunze bakayihunga najya kuririmbira niyo kavuna nanze kuririmbira niyo kavuna batayitunze bayisaba umuhondo bayikunda babaha ikivuguto yaheza ibiganiro bamwe bararikundire cy'abasure dutunze ingenzi ndayinangira iwacu mu ngeyo ndayinangira iwacu mu ntota abahizi naririnde amarugamba yo byayindende
muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu noneho ni igice cy'amahamba turimo dutega amatwi n'itorero indatirwa bahizi ryo mu mujyi wa Kigali.
Ikiringa niyo kagina kwa rugina kuramukanya mwabashumba sinzi kigira kiti ndaje sinzi kigira ngo ndima kwa rugina ngwina cyo gerewe ngwina cyo gerenuri kigara enda ngwina njyewe enda ngwina njyewe nuri njyeje ingundirwa muhonde nka yangu singundirwa mariza amagana kaza umuriza bayitunze batindi bakayiririra yanze gukamirwa mu rutoki ngwino nyanga zitayigwira mu bisa ngo yanze gukamirwa mu bihuru ngo ibihunyira bitayihunyiriza hejuru umukobwa wa inyo yazira kuve umusore wa inyo yazira ubugwari ntagira inzoka mu ndanda sakuroga yewe nurabe rutabana ziri mu mihigo ijuru ryayimesa rubangu bamirindi yaseruka binsenga mihigo yo kurukinira ibwami bita rukema mpunzi
Mukirambi wa muzimundu imamizi zayo wabo urwamusanganize ndekwe itirembari wa
shema ni kajina ni yaruri mbio la wanya ni yaze kura mujia mujitana wale ya wadara wa yahu ya mwamini ya wa mataba ya tasha wa mshemba ya mizira mizira musanga ya zinyaki jie nyaka jisenyi para ile wano kwa kakazi para ile mbuka tulataha para taira wana taira wana kura mukanya ni yaruri mbio la wanya mwamunga nendo imu mhujiriza wakabo ni mhujiriza wakabo wakabo ni mhujiriza wakabo ni yaze kura mchirika wa ileba ya kujirimana reno abo mngari kumgena wa sisi ndetse n'abatahira mwumvishemo amajwi atandukanye y'abakobwa ari nawo mwihariko tugira iwacu mu itorero indatirwa bahizi ndetse tunahamagarira benshi kugira ngo bazaze dusangire uwo muco.
Abubakar Hategekimana uzwi ku izina rya Maso, Bakareje Yaroni, ba Ishimwe Leontine Horror, ba Rose, ba Julien, mwese ndabashimiye cyane. Icyo mbasaba nuko mwakongera mukibwira abantu bari babateza amatwi amazina yanyu uko mwese mwabataramiye. Abubakar Hategekimana Maso, abo mwatara abo turi kumwe dutaramana
ni yego. Inkuru iterukanira nyiki nkwe mu tabirukaza no tutabangura bwanya ukuri. Nyakugira Imana nkuko basanzwe banzi abataramiye dusangiye umuco banyita ingabo y'imparirwa shemeshe n'ivana mu rugerero ubundi ndumusize Maso Hategekimana Abubakar. Abenshi rero iryo zina Maso niryo bamenyereye yaba batarami b'iwacu Rwanda cyangwa se nabo dusangiye umuco twari kumwe kandi
ndirutagwa bizimine gaho urugamba rubambye mpabandi cyondo dinga babisha basagutse bagakwirwa imishwaro rwasamirira ntwaro muronko nk'ubukombe bw'intare ngacurira ngo gahatemba nkabishi ntashya gutebuka. Amazina yanjye ubundi banyita Kareje Yaroni ndumwisi nita n'imivanda.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amazina y'inka, amahamba n'itorero indatirwa bahizi ryo mu mujyi wa Kigali.
Mwari kumwe n'umwari w'i Rwanda Nyampinga umutangampundu umuterekamata umususurutsa ruhimbi agahimbaza urubyaro. Nitwa niyo buhungiro Marie Rose.
Nitwa Ishimwe Leontine. Ubwitonzi, ubutesi n'ubutoni byandanze iteka mu buto nibyo byatumye mama ntoranya muba yaraje akangisha guhanga.
Nitwa Nyirantagwama Julienne, ndi umutangampundu, ndi umuterekamata, ndi umususurutsa ruhimbi azahimbaza urubyaro.
Kamirindi rero wenda ibyo tutabwiye abataramye kuri uyu munsi w'umuziki, twari dufite n'igitaramo cy'umuryango. Igitaramo cy'umuryango cyari cyubakiye ku nsanganyamatsiko yo guteza imbere Nyampinga w'u Rwanda. Nyampinga w'u Rwanda bikaba bivuga umwari, umutegarugori, umugore w'u Rwanda, dore ko aribo bahora ku isonga. Burya bamwe banavuga yuko ngari abafasha Imana kurema. Niyo mpamvu rero natwe twitayeho uwo muco kugira ngo dusangire nabo bari muri aya mazina y'inka. Mwakoze, murakagira Imana.
Itorero indatirwa bahizi ryo mu mujyi wa Kigali ndabashimiye cyane.
Mwakoze namwe abataramyi bazatwihanganira kabone ko twagize iki kiganiro turi no mu gitaramo cyabereye nyine muri stade ya Kigali Nyamirambo.
Murakarama rero, Imana ikomeze ibahe umugisha.
Telefone zacu rero nibagiye kuziba nk'uko mwabimbajije.
Yego.
Abari ku murongo wenda cyangwa bagikurikiye ni 073 30 40 78. Abakoresha ikoranabuhanga cyangwa se abajya kuri za interinete ni hatabubaka uko mbivuga nk'uko tuvuga mu Kinyarwanda cyangwa baoanaka@gmail.com.
ndabashimiye cyane rero. Yego,
mugira amahoro.
Namwe mwese mugira amahoro kandi mukomeze mutere imbere.
Kabyare.
Turirimbe Kigali nziza.
Turirimbe Kigali nziza.
Kigali mu Rwanda ramba. Zahora nkuririmba hose. Twetira batakuzi Kigali nziza.
Turirimbe Kigali nziza.
Wizi ya masero. Wizi ya bagutuye. Nzahora nkuririmba Kigali nziza.
Turirimbe Kigali nziza.
Nkundira nkurate hose. Kuratira batakuzi bose. Azaze kukureba mu rwa w'u Rwanda.
Turirimbe Kigali nziza.
Kigali mu rwa w'u Rwanda ramba. Nzahora nkuririmba hose. Ndati ibyiza byawe. Good. utahatse
turirimbe kigali nziza aye
ufite ibyiza byinshi cyane
aye
ibinoge y'amasorero
aye
nahuruje amahanga n'abanyamahanga
turirimbe kigali nziza aye
kigali mu rwa urwanda ramba
aye
zahora nkuririmba hose
aye
uratira batakuzi kigali nziza gutuye nzahora nkuririmba kigali nziza
turirimbe kigali nziza aye
kigali mu rwa urwanda ramba fite isuku nyinshi cyane umutekano urakuranga ya uruje amahanga n'abanyamahanga
turirimbe kigali nziza aye
kigali mu rwa urwanda ramba ibyiza bigutatse kigali nziza
turirimbe kigali nziza aye
nkundira nkuririmbe rero mvuga ibyiza byawe byinshi
aye
byiza bigutatse mu rwa urwanda
turirimbe kigali nziza aye
kigali mu rwa urwanda ramba wizihiye amaso rero nkundira nkuririmbe nziza
turirimbe kigali nziza aye
kigali mu rwa urwanda ramba zahora nkurata hose kuratira batakuzi kigali nziza
turirimbe
kigali nziza aye
Washington ijwi rya Amerika
Bakundi byiza by'urwanda
mitari